ɔsomfoɔ sɛyɛ akoto ɛna mene mɔ adi dwumadeɛ yi ɛno nti mɛfa so yɛtia yɛasɔfoɔ yɛtia yɛ mpanyimfoɔ yɛtia yɛtiefoɔ yɛadɔfoɔ yɛnoɔ mɔ ɛyɛ program yi nyinaa ɔmu tie yɛ nyinaa ɛna nɔpɛ yɛde nkyia afi asafo awurade hɔ ɛde brɛ ɛmu nyinaa ɛgye de yie sɛ ma ɔ ho yɛ ɛde kan ɛna nso so mefa baaboa wɔ adwumadeɛ yi so mekyia wo ne mama ester ɛgye de yie sɛ nyame adom wɔ ɔ ho yɛ ɛno nti no ɛnɛ yɛbɛdi dwumadie sɛnea ɛda biaa yɛde ɛbrɛ mɔ ɛwɔ mo fie mu no ɛno nti mɛma nyɛ wɔafidie ne ɛmfiri ɛhɔ mane ɛna hɔ anɔpɛ na computer no ɛde storoto kakraba sesie deɛ ɛtrasan aba ɛnɔma ɛno nti ma afidie no na hɔ ɛnkyɛ koraa no yɛbɛsan aba nkyɛn bio na ne ɛwɔ hɔ no yɛne wɔ nyinaa asua bible awa ɛdwumadi obi ti mi ka na se o ti na se ba bo ntia na ma frɛ me ama me hu why ma ti nka si as radio no enko abo ntine enu ti se obi frɛ so obi ti nka obi ti mi afrɛ me me number ni 0614728170 0614728170 obeti me afrɛ na ma se wonka se radio na ba bo ntia na afi ya che di media na fi na enye sa enye ma na ebo for babo award my day is in here. I think I said radio no Emma and then say babo bit me a frame number no I'm a meho I 0614728170 Bible Hour Radio ni yesi line no emma enti se eba mama me ate mi number ni 0614728170 0614728170 se radio ni ye juma monfre na yenti se ante monka dia na chese emma.
Time.
Oh, Papa Kasa, and you need a DJ. Anna.
Three and four. Senor, soon you're